Manche, very bad. Na dia mwana wa mukomboni, Jaliso, alongside J1 Jereniso. Na Bobby Jazz, let us get it. Kudichita sa. Nanga kawala la pala uniform.
Ndimweba zanga kuma kumbali mumane na yune. Ndimweba zanga kuma kumbuyo mumane lumane. Aweta mungara bundo. Suzo vera bundo. Aweta mungara bundo. Suzo vera bundo. Meno ni mabozo.
Mabozo.
Mabozo. Ameno mafupae. Mabozo. Yabama kuku yeta yeta maeno nukusegera.
Imwe na njoka no difference. Onine na mwapanga na conference. Mupanga mabine no business. Ati Bobby na Daliso swachitik. Na nyimbo zeba chosa sisvonika. Na krupu pamoza wa swafunika. Go. Leta vipite.
Club Charlie Dangote na Brad.